trendybeats.com.
Other name on the track.
Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Maskan tuki pita kani ona. Rose house ni nacho ma. Hata kini da kesa ni ona ba. Wame type kila kona. Maskan tuki pita kani ona. Rose house ni nacho ma. Hata kini da kesa ni ona ba.
Chapuskae tukibwege Kistoni kusizi na mbege Bongo kaku no wege Kinachotutesa ni umaskini chuki na nyu Text moko DM kisha kamvutia waya Kaibuka dana mziko na usikia na Femdo imefanya saa hii mina kwa peace Kali kamtoto wa hadija kopa na She be like baby kama utako ready Tweke wazi mausiano yetu kila page Rick media mila dayo tweke main page It's official and we on to the next page
Maskan tukipita kani ona Rose house inachoma Hata kini dake sali ona ba Wame type kila kona Maskan tukipita kani ona Rose house inachoma Hata kini dake sali ona ba Wame type kila kona
Washkaji mnataka nini
Cash tu
Maskan tunakula nini Bongo tuto boy kisa nini
Kumbu.
Na wachumba wanataka nini
Kumbu.
Mshashtuka wanaona hate na wanapay sila westfuta Pale jana bo place mto na uvuka Mamba na mcheksi kwa pesh mbele kuna tuta Acha nkazie seatbelt
Waki man tutafta ni too fresh Wanajoba kunipata sio kiss Machizwa kweli tunajua na too fresh New friends I'm sorry
Namasela, mungu namasela
Maskan tukipita kani ona Rose house inachoma Hata kini dake sali ona Wame type kila kona Maskan tukipita kani ona Rose house inachoma Hata kini dake sali ona Wame type kila kona
More music on trendybeats.com.